Black Market Records.
Dalinge, Dalinge. Odio Moran.
Mavo on the beat.
Sezifika ndani jona kamote gade nduku nafika ndo nise madame huku nateka ebu guest kuna katoto na kemba na ipez mama milka 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 donye 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 waru 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 mbosho ay nina maninja nasikia maiko dudiko hakuna bolra ya safi ni makondiko kuna keromas ya meshiba na mabongi toro washa koro ndi afike kamedoro parakasha ulenge uspana selinasu alipata juu ya miti bana akaachu sikiza sasa rungu viu sasa niku putin apa bana kiurasha
ucho modo sikie viva lemo ucho modo sikie viva lemo ucho modo sikie viva lemo kerivi kerivi bila noti lemo ucho modo sikie viva lemo ucho modo sikie viva lemo ucho modo sikie viva lemo kerivi kerivi bila noti lemo
kinangali na kucheki na kitire form ni ya bare ni na jabani ya finje teka wangari biga shoti umdare toto ni kula chumtu kivela vilo menishika te kufuli ya jela vilo menijaza tai ina kukemba kama futa jote kiminta kuchenga unahaga kugo twende kwa chemba nitakula tu kisemba semba kusemba nitakula tu vikeda kanapenda tu vitu zimetengwa ai ai nimependa
ujomodoski
Kiumchena, save for save, nata siku juu jina Amonio kubrai na mipenda kumimina Gushodo wa madhais na direda kuhihenya Nikisema wine, mina manisha itiwa Wanauliza wine, ilibatizo ibiza Yedhivi, kudhivi mo, kakaka Kamidhi, patataro, kakaka Kachingiri, nige kuite, kakaka Kagiri, siaga mogo, kakaka
Uchomodo, sikie, vivalemo Uchomodo